Uptown Beats Official.
Adadi! Yeah.
Exclusive from ZHitsPromise.com.
We have a question for you. Zifuse ni bandani banzako yue. Niwangati banka lako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Iwe, oh, kumbuka mano ni mafupa. Siwa kukonda, siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa. Don't let them fool. Ni bangati banza tu, bangati tandize genuinely. Ni yangati manamba, yanga yankitwe kusalila kabili. Ni bangati, ni banga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends need my cloud chasers. Oh yeah. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuze ni wandani wanzako yue. Ni wangati banga lako vitu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Don't let them fool you. Siwa kukonda, siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa. Don't let them fool. Watch how them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down them flex. Kuna na chintu chapwino paka chabe chinkale chak. Nika sopwanje yako na tupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba paliwe. Sifuse ni bandani wanzako yue. Iwangati banga lako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Iwe, oh, kumbuka mano ni mafupa. Yu siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa.
Downloading from ZHitsPromise.com.